Amawubo 44 verse 1. Unkulunkulu sizwile ngezindlebe zethu okhokho besilandisa ngesenzo owasenzayo emihleni yabo emihleni yasendulo. Verse 2. Nguwo wabagxosha bezizwe ngesandla sakho, kepha bona wabatshala wazichitha izizwe, kepha bona wabandisa. Verse 3. Ngoba balidlanga izwe ngenkemba yabo, nengalo yabo ayibasindisanga, kepha kwaba isandla sakho sokunene, nengalo yakho nokukhanya kobuso bakho ngokuba wawubathanda. Verse 4. Wena Nkulunkulu inkosi yami, yaleza ukusindisa kukaJakobe. Verse 5. Ngawe, sizakulahla phansi izitha zethu, ngegama lakho sizakunyathela abasivukelayo. Verse 6. Ngoba ngiwethemba umtsalo wami, nenkemba yami ayingisindisi. Verse 7. Kepha nguwe owasindisa izitheni zethu, wajabhisa abasizondayo. Verse 8. Sizincoma ngoNkulunkulu usuku lonke, igama lakho siyalibonga uze kube phakade. Sela. Verse 9. Nokho, ususilahlile wasijabhisa, awusaphumi nezimpi zethu. Verse 10. Usihlehlisela emumva esitheni, abasizondayo basiphangela. Verse 11. Usinikezela ukudliwa njengezimvu, wasihlakaza phakathi kwabezizwe. Verse 12. Uthengisa ngesizwe sakho ngokuyize, awuzuzi lutho ngokubiza kwaso. Verse 13. Usenza isihlamba kubakhelwane bethu, inhlekisa nendumazo kwabasiphahlileyo. Verse 14. Usenza isaga kwabezizwe, banikine ikhanda phakathi kwabantu. Verse 15. Usuku lonke ukudunyazwa kwami kuphambi kwami, namahloni amboza ubuso bami. Verse 16. Ngenxa yokuklolodana nojivazayo, ngenxa yesitha nomphindiseli. Verse 17. Konke lokho kusehlele, kodwa sikukhohlwanga wena, asaphulanga isivumelwano sakho. Verse 18. Inhliziyo yethu ayibuyelanga emumva, inyathelo zethu aziphambukanga endleleni yakho. Verse 19. Uze usiphahlaze endaweni ezimpungushe, usimboze ngethunzi lokufa. Verse 20. Uma ngabe sikhohlwe igama likaNkulunkulu wethu, sazelulela izandla zethu kuNkulunkulu mumbe. Verse 21. UNkulunkulu beya kukuhlola na, ngokuba yena uyazazi izimfihlakalo zenhliziyo. Verse 22. Yebo, ngenxa yakho sibulawa usuku lonke siphathiswa kwezimvu zokuhlatshwa. Verse 23. Vuka Nkosi, ulalele na, vuka ungasilahli njalo njalo. Verse 24. Ubufihlelani ubuso bakho, ukhohlwe ukuhlupheka nokucindezelwa kwethu na. Verse 25. Ngoba umphefumulo wethu ukhothamela othulini, umzimba wethu namathela emhlabathini. Verse 26. Sukuma, usize, usihlenge ngenxa yomusa wakho.